baseke ipoyisi kanti abazi useyitayela kwayileso funa ubabopha bonke time abangayithathi iy'nqubo abangabhengi nabalalayo yagazi
bopa
Get collected. Yeah, see me, man, you're a dealer.